song. Please, please,
it's new Alamein pop on the track.
Yo tu ves si kama Paula, kama Paula. You know Shanginga na Saula, ana Saula. Shepo kakarina fire, kuchaka pakaina.
Oh yeah,
shali panabima, nimebaki mizizi kwenye shina. Twende shaku kidogo, mangu mangu kwa mikogo. Hidu kucha kigogo, cheza kama pita modo. Yilingishe kwa nyodo, jirani anzishe zogo. Bandu mariza gogo, usibakishe ta kidogo.
Kiba, kiba, pani. Kiba, kiba, pani. Twende kiba, 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 pani. Kiba, kiba, pani. Twende kiba, 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 pani. Kiba, kiba, pani.
Give up, give up, give up, party. Give up, give up, party. Don't take it, give up, give up, party. Give up, give up, party. Don't take it, give up, give up, party. Give up, give up, party.
Hey, rock it.
Naipitisha kako jengiza na kwenda na protoko kitandani, naigatisha mpaka naigiza.
Ale mwali in Tanzania,
mtotoe mtoto,
kaonechoka ngangania.
Mtotoe mtoto,
akikata na hililia.
Mtotoe mtoto,
ipita na vumilia.
Mtotoe mtoto,
yani yako kwa friji mwage. Soda na gota matusage. Kama upo na miji pange. Na oda samaki wa makaye.
Tende shaku kidogo, mangu mangu kwa mikogo. Kidu kucha
kigogo,
cheza kama pita modo. Yilingishe kwa nyodo, jirani anzishe zogo.
Tende kiba, kiba, kiba mpani. Kiba, kiba mpani. Tende kiba, kiba, kiba mpani. Kiba, kiba mpani. Tende kiba, kiba, kiba mpani.
Mama yangu, Anania Junior Empire.